Baraza Bahora ni mshimo Inambara za moko Na bozi za bayo Nijitu iti vichose Nijisa rangwayo Mihangane Chutima pandimwe Tujie guta Umurwa wa mahoro Mubirane Ayo makuru yuko Yesu Ashe Maze tugata Mihangane Chutima pandimwe Umurwa wa mahoro Mubirane Ayo makuru yuko Yesu Aje maze tugata Tujie gutaha